Johannes Voice na Mr. Hamjizo. Yeah.
Kufuma wayuvugo na kumweni.
Hey.
Ami mwichima wami wadinga day.
It's Chris JG.
Kufuma wayuvugo na kumweni. Imanani tonga joka ya dinga day. Kwa zina mwene ngane kujimono mumukai. Iye iwe kalamu o baby kawai. Angana tu ni single chuchasua. Ipo badika hivide. Ami ndile ngana mwede chenda kukenga. Nile wankenga kama na kumbati una kuila oja guru. Angana tu it's better wa aloni. Kupadike hivide na kubize wa mafuni. But itala why itala you my own. Ice Kid, MJ, Eddie Adizzo.